Big again. Big you eh. Big you eh. Can you bless him away? Can you bless him away? Can you bless him away? Leo, you made the path. I told you, say, me a Santa way. Eh, I'm in the bless you way. Oh, I'm in the bless you way. Eh, Nili Potoka Bib, Nime Hangaika Sana. Nili Potoka Bib. Nimezara ulika sana. Leo kani blessi Mungu we. Kani saidiye Mungu we. Kani blessi Mungu we. Nataka mujue bamba. Ameni blessi Mungu. Nataka mujue bamba. Ameni blessi Mungu. Leo tunaito Biggie OG. Naito Biggie OG. Eh, ameni blessi we. Ameni blessi Mungu. Kwa yeyote leta kanife ili avume. Kwa yeyote leta kanife ili avume. Ehe. Ameni blessi Mungu. Ameni blessi Mungu. Ameni blessi Mungu.
Oh oh oh. Neta dembo, dembo, wabasai. Oh, Mungu, tulipotoka kulikuwa ni vipi? Kula mara moja kwa siku baba we. Uko tulipo sasa, ni kujipendea tu, tunaenjoy. Na wengine bado wanahangaika, so sisi tu wakituzemea. Wengine wote wasaidi wanaohangaika. Mama sisi kusafika kuwahi, lakini hatuja maliza. Oh, maliza. Oh, hatuja maliza. Oh, baba, sisi ni wanaokutuhini. Ameni blessi Mungu. Ameni blessi Mungu. Ameni blessi Mungu. Ameni saidia. Ameni blessi Mungu.
God bless you.